A sera chinois jamana na Caridona John Kerry ye nyoyo soro tarata don ni chinois jamana nyamro baye minye silembe chidenjurama noe wangie kasro dukolo nolem bafla ba nyine ka je ka foni proya kalodamado chidenjuria nene kofe chefla nunuye nyon bolodi nyoma ka kuma nyoa damado nyon falen falen kasro kalaje do damne jamana deun kam masasola noe bombaye mimbe chanamen kenebaka eye antiri koroi wangi you for John Kerry. Mini chinois chesteria benyon fe kosebe wa matin. Jamana kokanko nyamoko koro amel chiden mime katama sabana ke pekin kabini akera chiden ye samba flani mwani kili.
This could be the beginning of new definition.
Chukwa ibadon uye diyen gele yae ate gele yae jamana flafe uwale bagabagaliye adama deyama miswe keri yofo akabaro kelae kasoro dunia kogodugu yanfan mara udobe funteni jugumamba wati doteme John Kerry naka tamame ban peken nouye arabadoen uye wele bla kakoroto waleke wati yelama chukwa kan chinois ni ameri jamana uche nulu flaye fien gazibo baga ngana flaye dugu koloka